Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde aljumare sappo lewru mars jena yamde soki nder maison de la presse Bamako njottinono do kabaruji du mo roy galo. Commissaire Kenyan tere o yido Bamako do ana gandi kay ko ni fana mudu fabe dokka jamaare wonde do datti do tere o jabbirto hakkilaji lobbi. Yomu ndeta bojole yimbe le temdra fube bi sappo totan chayu mo leleji meden di be bi ko nayiri bangal podde do idum tidi sande en jarano ko ndeta kay cogu kudde keccede do jippikton nyaloma hande no yimbe no yobbe su chomo yobbe kollitiidi beltiki do en sande di wono sembe kabaruji ni jogi no do bete hande bi bismillah bodo herati kanko on jambirte do watrawo joni en to boggi jamde to sekira mi joti on kala do bo don tawede le mali fo e mangal mudo pudiran kabaruji di dunno gol tere hakkunde kay kanye e Bamako be kolici tere o wi Bamako do alkamisari kenya gandi yad nokku no dirte do kay le heddi mabbe di do wara o daro nokku no dirte do kita kanye fan jotti da tukko to kanye mahina fa nokku yotto yo nokku no dirte jamu kambe lami fedde no dirte so pa fernde be bi ko ni fana mudo fa joto yelano be kaani haldirde yimbe lo wombe le do nokkule wottunde tere o fuɗɗitinde wakkande derno kayde keɗɗen ko Mamadou Sama Sow ko heɓini en dow hen
an wonno e gulɗo dawul ardiɓe supafer heƴaɓe gollirɗe ministre en pabotoɓe e dokkoɓe kabaruji wattu 15h waɗi koɓe jottiki kita keñen keɗɗanna Ibrahima Maiga kanko woni hoorejo gollirde train woni supafer o memmi haala fanda garangal mabɓe
komin mbiyata himɓe gelle dow lawol deren o ƴaɓɓirto kañe kanankoɓe leydi men ndi yo paabomi e golle o saabi fuɗɗitingol o golle nafa mawɗo woni e muɗon ɗum waɗan fa golle o waɗira no yiɗira dawɓe keɓa jam e ndenago
min keɓi taƴugal fuɗɗugol fa ɓoyata dawol terrain o no holitiri kanko gouverneur laamu kita wattu mo terrain o yettiki nden no Dawda Mayga dardi jamare nde gatan hakkilo sanne jogola machine o
wattu gonɗen joni o yoni ko enen jamare nde kanankoɓe leydi ndi gollen golle o fa gasa gaɗen no gatten fu pati terrain daro kasin fuɗɗingol o golle weli himɓe kita fa ɓuuri haaɗi wala sini golle o ɓanti himɓe fu keɓata nafa mun
e ley kuyam moɗo woni ko jama o yalti yala bismidi terrain mbayrunoɗo warde sanne e ley gar mabɓe yila rewɓe guure ɓadiɗe nokkuji ɗe fof yo fuɗɗitingol no yawiri ngulɗo dawol
mi wiide tan miɗo welti sanne wala fuu ko mbawmi wiide no ɗum foti welde kam sini yawara terrain fuɗɗiti nafa mun ana mawni minen gaɗoɓe jaaguji joni min keɓan jaagu amen yirwa wattu joni o mangoro yalti min keɓan min cotta jaagu amen dow jaam e hakkille joɗingol
kamɓe ardiɓe kabaru terrain ɓe hulti wiide rewɓe ɗiɗon ana le donnoɓe terrain o Alima Kouram Mariko goɗɗo o yo moymina koyta ɗum ɗo meeɗaka yaade ley Mali fay leyrunde Afrique e wimaɓe micitan wiide gila hitande 2018 wonko terrain wayri dogude ley leydi ndi
ɗiɗo kabaruji fana mbawi heɓede dow bmme andi to dow page Facebook e compte Twitter Studio Tamani yimɓe l wonɓe le leydi mali ndi le temedron fo ɓe mbi sappo e totan cawi ñaw ɓooƴe ɗum woni ɓamdirɓe duuɓi noga fa yetto duuɓi capanɗe joynon ɓe kollitiri wiide o wattu joni o miccitiɗen wiide du ɗum woni kamɓe cawɓe ñaw ɓooƴe ɓe woɓɓe maɓɓe anto wakkati fo sina ƴiƴam muɗen wayliteɓe kollitiri coggu poɗɗe ɗe tawde wiide laamu ɓuyti fo fa hannde iɗum tiɗɗi sanne le on ɗo wattu ñalawma keƴanaɗo haɓude e ñaw ɓooƴe o yambinaɗe le leydi meɗen ndi le jeena lewru mars 2023 Mamadou Sama Sow koye Ousmane Niadi Boudi
waltingol ƴiƴa lollingol jalise jaati tiɗala moɗo kabaru cellal ley Mali ɓur fof banggal ƴewtogol kabaru muɗum saabu ɗum waɗan e wattu tawantade fi mawɗo naati e waltigol ngol no hollitiri ñawɓe hewɓe keɗana Ibrahima Dambeli kankoni hoorejo dental ñawɓe jalise o ley Mali
jalise wawa waɗede ley leydi men ndi fuu yimɓe joppoɓe koreji mumɓen warde Bamako wadde jalise faɗo gon e joni ɗo safareji kewɗi gala e amo tawene ɗi safareji ana tiɗi sanne hewɓe gala bawɗe sodde ɗi safareji
les patients maliens
kanko keƴaɗo ministre kumaniɗo cellal holti wiide nani e faami kala himmeji ɗi ɓeɗo ñawɓe jalise mali ɓe holliti keɗɗana adama jamutini tindina woto ministre cellal
e ley komin kuncanta hoore arande ana hen ɓe allah haggitire ana waɗa moƴƴingol nokkuji jalise watte ɗum ana wondi e laatade hande miɗe gondi e gollude dow kabaru muɗum no cellal ɓeydirta heɓirede
misne wiide oɗo ñalawma yambinago sisli muɗum wonno hono neɗɗo ñawɗo wawata wurde e dow tiɗalla ɓooƴe kala ɗo o tawa
en jara nokku no dirte da kayibe kolitide watto jono sa yeyu ko nayri bangal choggu kudde kecce ido heewi lumoji mabbe tudun lati sababu so chogguji mudun jippi kambe sodob kanyo sotob tombe fu be teekitiki odo golle no worri won jobo chomoyobe bi beltigile odo golle sane du e tawede fu kambe sotobe bi be kebe mabbe buitiki ton fa kebe famtade fa de kedde morsa maseko usman nyali buli
supam salati betrav tamati e ko nande mudun no njeyete choggu jafudo sane odo wattu lengal rekay robe galle heba hulti wide dum do yo mojjar monde
kela am ko min jelo to fa handen yalla ana jukirani meden ciwi sanne e boti ko joggu kulle kecce de
am saga fen chama
de mbay sodde kulle kecce kewde le o wakati cogguji di ana jafi o wattu kulle kecce ana kewi nanu le wattu mi nyama do famin kar belti sanne e boti ko cogguji kulle kecce de
jam yogabe sato na sambina tidalla wobbe dum bo wiyede njeyobe kulle kecce de kay ngui tiki ngulɗo ɓuytugol saabi e wimaɓe keɓal mabɓe ɓuytiki
coggu kulle kecce ana jaafi le luma kay poivron aubergine chou e gabo honɗum e nandeur muɗum ana kewi ley lumoji ana jaafi du gabo ana heɓire malle hemere e joyyi so tirinde ɗum malle hemere e sappo non pomme de terre du ko mettimi ko sodoɓe ana fanɗi ko garta ɗum
rewɓe jeyoɓe hewɓe hulti wide sambini ngulɗo ɓuytugol kulle kecce ɗe ko ɓuuri hewde yo yirwere jardinier ngaji ɗi Mamadou Samba Diallo heɓana ɗum studio tamani gila kay
si iwri kay en jara nokku noddirto sigaso fedde rewɓe lebnoddirton caritas nde wiyama ɓen gaɗɗi toon fiwgol bolo hakkude rewɓe wonɓe to sigaso to fiwgol final ngal waɗi hakkude rewɓe wonɓe le lycé moɓe noddirton salma kañum e lycé tato bo ɗum won to sigaso to wakkande piidno nde wiyama si lycé moɓe noddirta salama o kañum heɓi toon ngaalu wattu joni koni fana muɗu faɓe ƴew to yalla hono kawrtela hani wadde hakkude rewɓele wonɓe toonɓe komi noddita dossier de la semaine ko wattu joni min jaari hono kabaru suutugol miccitani wiide arande so rewɓe andireno ana cuuto ñalawma hande worɓele njohoɓe le galleji ɗi rewɓele jeeɓe do ana cuuto hol laati sababu muɗum hol sariyaji mbi do hen le leydi Mali ndi fa keɓen famtare keɗɗen Ali Sisi
mako do ko heewi yimbe be fuu ana holita ko saabi goto e bamondirbe ana yoppa galle o
lele be mum sodi kaso
de galle debbo an gommi so metti naati hakkune amen tan kanko woni botto kaaki mako so yaha yoppa kan den tan le galle do mi ragel an dewel iwi galle gora mudum warti le galle amen do balde tati caggal ko andam min dum ko mi nardi mo hota to gora mako ga ina amen wi o yaata sabi min fuu mi potun e galle o wajibi kina bamondirbe muyondira homo fuu won ko nyaki dum debbo fa yoppa galle mudum arande so wona ni gorko mudum wi waran dum fay huna yaltintano dum sukabe hande bene anda teddangol ko woni dewgal go didi fu atawam be utti kaaki mabbe
bitti
so gorko won joppudo galle mudum dum ko hala mudum heewa sanne tawine so debbo suuti ke yoppi galle mudum koyde mudum ittete golleji fu pawide neddaku le nokkuto woni non holitiri wede kanko Mariam Kouyaté o coordinatrice le fedde ne be noddirta Rico Trad commune Tatoba Bamako do arande debbo ana wawno suutade no wotere yoppa galle gora mudum nadu so gora mako yawti mobe amen arande kami en ka bada jabatano debbo cuuti do so yito gora mudum wara watta koyde mudum e golle fecugol goro nadu landinde valise yombaybe hande ne fere rewbe be bomaka waran jodo limto kaddule kande wattede le valise debbo goro
hurtade
saria le leedi amen di ana jukka debbo fu njaltudo suudu gora mudum tawi dalilu kantido wala hem non holitiri wede kanko Abdoulaye Sigibe do lamido tribunal grand instance wolese bugutu
la fam
debbo fu nyuppudo suudu gora mudum tawi dalilu kantido fu wala hem jukete balde sappo e joyi yaade lebbi tati kaso nadu uinai nai yaade uinai noga e nai sefa ngol do jukugol goto ana bame so tonge e do gorko du fu nyuppudo debbo mudum nadu sukabe mudum so sali daranade sadda wo mudum non holitiri wede o do juge
sekraba mbiyan kabaruji ɗi nangiri en juɗɗo garten haddude bete hande ɗiɗo kabaruji fu so gabbirdo beme ame andi toɗo mbawi hettinade tono gaɗan www toɓɓere studio tamane toɓɓere org no noddi numéro amen wiyamo mo anɗo 37 321. Fa nde fadi ƴeefe no kon nandi ɗon ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ano woodi min jooti yimɓe elo ɓe kala ɗo mbawi tawde le mali fe mangal muɗum wattu joni en ci jooti on yimɓe ne heeɗi ɓe hen fa nokku noddirteɗo séri kañum kolo songo e laamugol worko fu e mangal muɗum yo yewtere meɗen no andirɗon no alkamisare fou doru sukaɓe yowoto ko sukaɓe golli ko sukaɓe gollana fa yettoyo torraji gatteɗe fewde e sukaɓe bete aljumare hannde nden gara fillita dow ndeɗo yewtere wootere ko mettiyo haali ñalawma hannden o ɓe kolliti wiide wuulare nde aɗa wawi ngalude sanne ley leydi meɗen ndi ɗum woni wuulare nde aɗa wawi ɓamde fa degré ji yettoyo degré ji capanɗe nayyi e joyi noon ɓe kollitiri wiide le nokkule goɗɗe leydi ndi micciteɗen wiide ndeɗo wuulare no wondi e wadde du le wattude école wondi e janggede ñalawma hannde o ɓe mbi fou sukaɓe wuulare nde ɓuuri torrude ñalawma hannde no hoɗo fof wondi e waɗede ko nayri banggal fa cuuɗi école ɗiɗo mbowa no wuulare nde wori yeleɓe cakko fati ɗiɗo toraji yettono sukaɓe janggoɓeɓe fa keɓe famtade gaare keɗe ko min e hooram pewnanmi on dow hen ne heewi sanne nokkule goɗɗe ɗo jaɓɓo fa degré ji capanɗe nayyi iɗum tampina sukaɓe yoga e andanɓe kabaru cellal kolliti wiide iɗum wawi latade sababu ñawuji kewɗi professeur Boubacar Togo yo kanko laamiɗo sukaɓe cawrete Gabriel Touré
e wattu kuɓɓu ɗum woni mars avril sukaɓe ne tampa sanne banggal rafa ndiyam ɗum laato sababu cellaji kewɗi ɓuuri fof so jokki hen reedu dogoru ma tutugol nden noon hani ɓeɗo sukaɓe jara ndiyam yalla patiɗam timma e terɗe mabɓe
le on ɗo wattudu o wi ñawuji kewɗi aɗa mbawi ɓangude o waɗi noddago fewde saraɓɓe
ana woodi dun yiriwere ñaw kelloddade mo nanggata sukaɓe ɓuuri fof iwre duuɓi nayyi yaade duuɓi joyi fa sappo ka noon ñaw on warrata yo seeɗa seeɗa e wattu kuɓɓu
no wuulare nde worino ɗati heeɗi saraɓe sukaɓe gondi e jaltinde ɓamde bankaji fa jottoyoɗa yo roso kañe kayi saraɓe aɗa gondi e wayltin toon attabiyaji muɗum hen
minen saraɓe gonɓe bankas ɓe kay e wattu wuulare ɗum minen gattana hakkilo sukaɓe sanne pati ɓe jaltali nangue eley ñalawma ɗum ɗum minen kay ba karle ɗe ɓe ɓornata pati ɗe tawe karle tedduɗe ga kay ga e wattu kuɓɓu ɓornaki sukaɓe jeebaka sade foof ɗum minen tawre butalade ndiyam saabi eɗam hasidinta sanne
sukaɓe ɗum mbiyan andini ɗum hunde sanne ley leydi mali ndi mbayliti no tagguji muɗen gori woɓɓe an toon gattan keppingaji muɗen yoga du yaada e biforɗe san ya l'école
wakkati jun o wuulare ne satti sanne abbam hokkikama butalaji ndiyam momi yarata mi heɓa ɗum lootade so ndi mi huɓɓama ne jogui ɗum wirfode innam darde kam pati mi yiilo sanne e ley wuulare nangue ne
yoga e cuuɗi école mbayliti no heeƴo golleji muɗen gori honno sigaso no
minen heeƴo jandeji amen yo iwde 8h yaade 12h30 ka saabi kuɓɓu o min puɗɗan jandeji ɗi 7h jokkitoto fa 13h noon min anni jokkitirade jandeji ɗi
ɗum e tawede fuu ɗo boma koɗo kañe segu cuuɗi école gonɗi e jeeyal laamu ɗi mbaylita e heeƴo golleji muɗum en eɓe donti ko laamu o wiyata ɓe Aboubacar Coulibaly yo directeur école to segu to keɓɓen komo sifi dow hen
minen kay anniyaji ardiɓe amen mi teddinta ko ɓuuri hewde ɗum kappa hultata komin kani walitinde e golle o nden no joni kay wattu salfana min jippoto hono ɗum wowirini
andaɓe kamaru hawaluji mbiyitani hikka nde ana wawi wulde fa ɓuura duuɓi capantati ƴaɓɓinoɗ ɗi ɗo katten e yewtere meɗen yowide dow sukaɓe nde yo ji jeƴƴira warore wassalam